Yeah.
No key.
I tend to kick you and tell her to shine. Son of B, you think you waste no time. Call it for the elevate to the grind. When the truth that will never go down. I tend to kick you and tell her to shine. Son of B, you think you waste no time. Call it for the elevate to the grind. When the truth that will never go down.
Dream life, iko kwenye pain, don't sleep. Ish, life lean up on the base, your chip. Wakati tuna rise by lifting others. Mabos wanna rise by milking others.
Yeah, all the way to the top and no stopping. Kufiga hapa sulize, tumetoka wapi. Maisha magumu, ametukuza, no copping. Na hivyo ndivyo baba, tumejifunza how to rapping.
Imani kwenye kazi tu, money, money, careful. Yesho likishuka chini, tunakwenda top you. Yesho livujie nini, pesa iko perfume. Fake kote, tunawafijia jini chapu.
Yeah, sharuka kuta nyumbani kurudi usiku. Hadi nkafukuzwa ila wala sikuwa na issue. Kazi tafuta cause hata sikuwa na kitu. Savi nkishtuka mjingoni na jioni ya pisu. Atina kitu nataka to shine. So inabidi tu to waste no time. Pole pole elevate to the grind. When the truth that will never go down. Atina kitu nataka to shine. So inabidi tu to waste no time. Pole pole elevate to the grind. When the truth that will never go down.
Tunataka chetu faster. Siku nzima si mahasla. Tunataka chetu faster. Siku nzima si mahasla.
Yeah, mtani nimechill kwenye kona. Mission non-stop ukiniona. J's on my feet when I'm stepping. Ain't tryna be good, nigga, I'm tryna be great.
Nkikamata kesho kinyona. Nigga, nimechiona mastona.
And every day I'm tryna get more. Vaka tukiumana street, try to treat kama mo.
Same old hassle, just a different ways. Kipost niko side, you mshikaja don't play. Wapo now hate, I don't care what you say to me. Macho kwenye cheddar, mocking like a days in a week.
Low key, nasiogopi, nshajikoki. Sidondoki, nasichoki. Nina forcing, jazi pochi. Na minoti, staki gossip, hapa noti.
Atuna kitu nataka to shine. Sana bidi tu to waste no time. Pole pole elevate to the grind. When the truth that will never go down. Atuna kitu nataka to shine. Sana bidi tu to waste no time. Pole pole elevate to the grind. When the truth that will never go down.
Tunataka chetu faster. Siku nzima si mahasla.